next music.
Whoa, Boom Bronx. Yeah. Wang.
Yo,
yeah. Wakiuliza na yonaje life. Bullshit na wambia tam. Mkate wangu tu asubuhi na mwagia jam.
Yes. Hi haters.
Sije ni Arabia time. Mana ntawadedisha ka vikosi vya wa Vietnam. Rapper bora na shushia rhyme. Whoa. Na koso singizi sauti na popenya in your eardrum. Usie mpenda kaja, here come. Yeah. Kwenye kitengo cha mateso bosi wao ndo naingia zam. Ukiona mina kuchukia san. Basi grupu lako la abe. Sio la siswa kuitikia na. Chupa za Hennessy mnatia cham. Mambo yenu mengi tu ya kishamba ila na act kama siya fam. Shabarikiwa thanks dear mom. Na ndo sababu wanaponiona rappers wenu inaweshia
wanakimbia.
Cause wanajua itanukia damu. Kweli niko nao kwenye rap ila olifit kuimba beer town.
Naweza bo for Monday to Sunday. I can have fun whenever I want. So napowacha ni mtambe, kigambe. Haimanishi kwangu chume go down. Naweza bo for Monday to Sunday. I can have fun whenever I want. So napowacha ni mtambe, kigambe.
Yeah. Uzuri maniga tunaishi live watongop true. Na Mungu anatupigania life watogopi. Yes. Lese beef daga kiunoni iko tight. Ya idondoki waongelea mbali fight ya uchomoki. Naweza mchana rapper bwana wake mpaka lebo inayombeba. Na unafamu iko wazi mana wezo unajieleza. Si umbishu na maboya niko stable niko shega labda mroge. Mana ndo michezo mnayo yuweza. Na mina ride solo. Niko single no tagi
no.
Kile tofala na pita na shingo no fagi. Kiwa lani kid nikitimba show kazi. Na usiombe wanangu wakizipata info mo fagi. Kama unadhani labda hii mikwara njo test. Jowewe na mashosti zako fresh no sweat.
Yes.
Lawama siki tamba tusha zoe ya so case. Kaulitaka kiki kwangu no space.
Naweza bo for Monday to Sunday. I can have fun whenever I want. So napo wacha ni mtambe, kigambe. Haimanishi kwangu chume go down. Naweza bo for Monday to Sunday. I can have fun whenever I want. So napo wacha ni mtambe, kigambe. Haimanishi kwangu chume go down. Naweza bo for Monday.
After next music.